bamwe mu batuye mu mujyi wa Kigali nyuma yo kumva imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yongereye ikindi cyumweru kuri gahunda ya guma mu rugo baravuga ko batatunguwe n'iki cyemezo cyaraye gifashwe bakemeza ko byari bikwiye kuko iki cyorezo kimeze nabi
kuba bongereyeho icyumweru buriya byavuye mu bushishozi bashingiye ku mibare uko babona ubwandu buhagaze bareba ikibazo cy'ubuzima kimeze nabona icyo cyemezo cyo indwara irahari ni ikibazo usanga disi yose itaramenya n'icyo gukora cy'umwanzuro kuvuga ngo reka dukore ikindi kiri bukemure ikibazo
kumvaga ko n'ubundi guma mu rugo ikomeje ariko iki cyumweru bongeyeho cyadushimishije ni ukugira ngo umuntu abitegura akazi n'abari barasubitse imirimo bongere babone uburyo bitegura kuyisubukura kugira ngo basubire mu tuzi twabo tujye dutandukanye
kubera gahunda zo kwirinda covid kugira ngo n'abantu nyine batagomba kwirinda uko byagenda kose
twebwe ukuntu twabyakiriye ni ibisanzwe kuko buriya kwirinda biruta kwivuza twabyakiriye neza cyane yuko leta y'ubumwe yageneye abantu muri no minsi badafite akazi ibibafasha imibereho ibyo kurya n'iki rero igihe tumaze nicyo kinini iminsi 8 twumva bashyizeho twebwe turabihanganira turebe ibikenewe kuko tuzi ko iki cyorezo cyakajije umurego cyane turabona abaturanyi barapfa abandi bararwaye
nubwo biri uko ariko hari ikindi cyiciro cy'abaturage bagaragaje ko kongera igihe cyaguma mu rugo bikomeza kugira ingaruka ku miryango yabonaga amafunguro ari uko yakoze bakavuga ko ntacyo byabunguye
njye rwose ntabwo navuga ko hari icyo bishimishijeho nta n'icyo bigabanutseho kuko urebye imibereho y'abantu ni ugusohoka ugakora korona nubwo tuvuga ko ari icyorezo kuko kiragoye cyane ariko niba ari cyo tubane nacyo kuko twebwe ikintu tumaze kubona cyo nuko byanze bikunze tuzabana nayo ntizashira ariko isuku kwirinda ariko nanone tutibagiwe gukora no kongera kwicyumweru none si cyumweru kigiye kuyikiza nge rwose numvise ntacyo byamariye ku giti cyanjye
bibuke ya miryango babantu batishoboye badashobora kubona icyo barya batasohotse babiteho cyane kubera ko hari abatamenyekana bagenda batashoboye kugera ku kagari batashoboye kugera ku mudugudu ngira ngo babwire bamutwara si bagende bareba ko nta muntu ubabaye
hari abandi baturage bagaragaje ko iminsi leta yongereyeho bari bakwiye gufashwa batagendeye gusa kubakoraga imirimo iciriritse bakinjira no mu bipangu kuko hari abahezemo kubera ikibazo cy'inzara bakavuga ko hari abatakaje imirimo kubera iyi covid-19 igiye kumara umwaka igeze mu Rwanda
nubwo nanjye ntari kuri se y'abantu batishoboye ubu ngubu nta kazi mfite nejo bine yarimo mpamagara umuyobozi w'umudugudu wacu umubwira ikibazo ni se natwe akazi kuko ahagaze bizagenda gute wende ibyo twateganyije kubera ko n'abana bari bamaze kujya mu mashuri twatanze amafaranga menshi byarangiye ibyo twari twarateguye biragenda gute nk'umuntu bazi ngo arafite akazi gahoraho nyine kari peyimana cyane ko twakoraga amakampani ntago bajye batwitaho no mu mudugudu ntanu uranamubwira akagura ati wowe se urabikeneye kandi banakureba nawe n'aba baturage bakaba bakuvugiza induru ngo se nguri yarabikeneye kandi ari ngombwa rwose barebe umuntu koko bagenzure neza barebe ko akwiriye ubufasha kuko kurebera umuntu kuri housing ntabwo bivuze ko afite ibyo kurya ko ari benshi rwose bagira n'isoni ariko badafite ibyo kurya njyewe ndanabazi nubwo ntakwiheraho ariko hari n'abandi nzi bamaze hafi amezi 11 badakora kwiga ntabwo ariko kugira akazi batura umuntu ni umukire icyo gipangu ushobora kuba atari n'icyo ari cy'umuvandimwe cyangwa se ari nawe ukodesha nk'ubu njyewe maze amezi 3 ntishyura inzu kubera ko nta kazi tuvuze rero ko no kurya ari ibibazo mu by'ukuri bagashishoza bakareba batitaye kuvuga aho undi wazunguzaga ngo ashoye 500,000 n'uwahembwaga 200,000 wari ufite akazi ka 200,000 karahagaze ku ngaruka zageze ku bantu bose
mu byumweru 2 bishize nibwo inama y'abaminisitiri yo ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka yari yafashe umwanzuro wo gushyira umujyi wa Kigali muri gahunda ya guma mu rugo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya COVID-19 abayobozi bavugaga ko umujyi wa Kigali ari we wari wihariye imibare iri hejuru y'abagenda bandura umunsi ku munsi ndetse n'abahitanwa n'iki cyorezo. Asumpta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.